DM tonight, one of the dopest rapper, bottom tonight. DM tonight, I wish you told it deal up, she said I'm a beyond. DM tonight, one of the dopest rapper, bottom tonight. Yeah, DM tonight, ingoma ushaya kumuzwa insizwa bagiyo chiwa. Loqala ngoma indlela brawo pusha ngayo, nganye ukuthi usayibambila kwakade vibe danke man kruga lam, ngilandele ngokukhuzuka kwiphutha lam, xolise nge four deals ngabona ireaction owabungubuka ngayo, chulile ngokucile, ukhulile ngeskill, even uproducer wakho naye waguli, but ill, awufuni kwa deal, kwa Gucci ayinqibi, ngithanda indlela ohlanganisa ngayo music nempilo. Konke ngigringayo buda kuyiqinisa impela, bayakuzonda cause u mile kunabo impela, ma flows akho agijimisa umkhumbi nanesikebhe, mina ngiyakuhlonipha buda ngokurezi flag lasedurban, ngigcwele ngama-rapper plaza aphantayo, aqhuquzela amanye avusa umuzi ejerusalem okhanyayo, ithi naye is one of those engibadlalayo, ngikudlala nange-christmas ekuseni ma ngisuke ngilinda ilanga elidansayo. DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. DM tonight, I wish you told it deal uphashise lamabiyani. DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. Yeah, DM tonight, ingoma ushaya kumuzwa insizwa bagiyo chiwa.
Uyawazi ama-rappers apesheya, ngi-actiswa kwawo ikhanda liyagqabha njengelinga icishi iketela. Uyawazi ama-rappers akheleza, u-actiswa kwawo sana uzophasha ngale komgwaqo mupesheya. Into encika ngayo sana inkani, nalabangani bakho abangakubhekisi sana befuna ukuncela ulwazi. Intshebe igcwele ubuso kuhamba isikhathi, ne-albhamu udayisa ama uzizwe ngathi ungenza okusayiphathi. Zinuka amakhwapha njengoba bonke bekujikele, mhlawumbe ikhwapha ukumanyola iron on uyayideserve. Awubheke nje i-interview uyithola ngokucatshangelwa, idinga udinga ukoti nenalito uyeke ukudatshukela. Ngangibadisa but ngizwana nabo, wena uzwane nami ngoba ufuni ngizwane nabantu ongazwane nabo. Wesiphatha amajida mina ngibhala ngawo, noma uhlala nawo ujayiva nawo mara kusho ukuthi uzalwa nawo.
DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. DM tonight, u-talented boy mara nje kuhlwile impintshi yami. DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. Yeah, DM tonight, we game akufani boy udlalo kwa Steven Pinar.
I really think inkingi kuwena uzenza moja, but uhethekile emotionally and that is obvious. Wena namajita akho i-life niyayifosa, and uphika nabangani abangakutadishisi love. Reason why ungeze bet ingoba uyasonta, so lungisa izinto kwabaphansi, one day uzobhobha. Thatha impepho nekhandlela uxhumane nomngoma, ubeke imali emhlophe uxhumane nabo uzoza zonqoma. Qede lapho uxhumane ne-ex yakho nje bukhoma, financial awukho right, so akuphoqiwe ukondla. Inkinga single lovers vele sifuna ukufeza ubudoda, kanti sokuhlukana no baby mama mbokuxola. And kule industry kudinga ukuthi ungazehlisa ndoda, noma ungavunywa kakhulu but ukuzehlisa kunekuzoda. Isondo liyajinga and liyagingqika nebhola, more fire all the best, ungaphela amandla windoda.
DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. DM tonight, u-talented boy mara nje kuhlwile impintshi yami. DM tonight, one of the dopest rapper bathum tonight. Yeah, DM tonight, we game akufani boy udlalo kwa Steven Pinar.